Ururka horumarinta deegaanka dedo ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo wali bawdana deega furin ee oyon soo biyaayaan dadka danyarta ee ka nool kamamka keelan duleedka magaalada Baydhabo wali bana ururka horka hayay gudoomiyaha ururka Maxamed Abuukar iyo hanu gumid ee hubna ururka haddaba gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo iyo wali baa ururka kula qayb galana afurinta yoona baaqan dareen dhamaan muxsaneenta iyo jaaliido dalka iyo aawiyaan walaalasho dantiyar ee ka nool kamamka keelan magaalada Baydhabo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay ka mahadsan umada muslimiinta ee loo biyo Ramadaan kariim ah leena. Kumsi wali farxad leh ee ka tirsan go'doon lahaana. Yaa ma afruuxo walaalyo ee danyarta ka kamamka duwata ina maalin soo taqay go'jo kulaar runti ee farxadna inta aan wali baaqan tiray umada muslimiinta dalka dibad meel buu rooga wali ka baaqanay ee walaalayo muslimiinta gaar ahaan taamka bayno dibad ee soo laawi oo soo socda sidii dareema ay tan wali in baahay ay dib u xalaha la deer wali in baahay in la ajiyo la deer wali in baahay walaalayo ka soo laawi
dhinaca kale gudoomiyaha ururka dedo Maxamed Abuukar iyo waliba safaafayn ku bii deeqada afurinta iyo suubiyeen.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sanaray haytamba roobka qubadaha ay misdeeyaana ee dadka walaalada ah ee kaamam gudoolana soonki afraad afurun wadna maamulka dhanyarada isteedka ee kan degmada walaal Usmaano dhanyarada qaybo shir duwan ay ku qayb qaadeen runtii idan ku mahadnaqaana ee walaalaga dhib badan sadaqadana runtii idan ma siinayaan leena roobka qubadaha ay runtii barwaaqadan ilaahay nasi dadka walaalada ah ee meelasha aan qabna ogey ka soomanay afurun haysana yaan tabartana abrisa kareene timirteyo hilib shalaash ka jariya batan shariya ku qaybna fadana wabilaahir insha Allah walaa ta ku baan sodonka maalmooda wadna fadana dhamma walaalo baagan ka daran antina war qaba oo ila garab galan walaaladan si afuriib laayn eedan ma sintee assalaamu alaykum